Mokgatlo wa Democratic Alliance mo Rustenburg ga o dumelane le tshwetso e e tserweng go rekela Meyara, Speaker, Single Whip of Council dikoloi tsa manobonobo mo e leng gore baagi ga ba na metsi, mo e leng gore baagi ga ba na metsi a sekolo, mo e leng gore baagi ga ba na motlakase. And-e mo godimo ga moo, baagi ba nkgelwa ke kgeleloleswe e e tlogelwang fela ke masepala yelela mo ditseleng tsa rona. Mokgatlho wa Democratic Alliance o ile go tsaya tshwetso e ile go e report-a ko MPAC, e kopa MPAC e 'ire dipatlisiso. And-e ba ba tsereng tshwetso ya go reka dikoloi tsa manobonobo ka tšhelete e ko godimo ba ye tronkong.